basement.
Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Unapenda nikiwine na mimi si force. Na mimi si force, una drop it down low. Na mimi si force, na mimi si force, unapenda nikiwine. Na mimi si force, na mimi si force, una drop it down low. Na mimi si force, na mimi si force.
So high, fever, pepeta, diva, sativa, ina eater. Wameza mate, huja shiba.
These girls are back in style. Hair done, nails done, alright.
We feel so good.
Pretty girls are back to shine. Melanin poppin', looking right.
Alright, we taste so good.
Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Unapenda nikiwine na mimi si force. Na mimi si force, una drop it down low. Na mimi si force. Na mimi si force, unapenda nikiwine na mimi si force. Mimi si force, when I drop it down low. Na mimi si force. Na mimi, you want the yummy yummy? Talk to me daddy. Kissy bad daddy, tugeuze serikali. Nitibu nikutibu sisi yote dakitari. No money money, no money honey.
Sex so good, naifunga naikamba. So good, hawezi randa randa. Sitaki mzinga za kuchanga changa. Propaganda, tulikatanga.
Pretty girls are back in style. Hair done, nails done, alright.
We feel so good.
Pretty girls are back to shine. Melanin poppin', looking right.
Alright, we taste so good.
Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Unapenda nikiwine na mimi si force. Na mimi si force, una drop it down low. Na mimi si force. Na mimi si force, unapenda nikiwine. Na mimi si force. Na mimi si force, when I drop it down low. Na mimi si force. Na mimi si force. My 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow. Tell my 1, 2, wawili kwa wawili in the 3, 4. Hapo kwenye flow in the 5, 6. Nishike nikushike tukikatika na hii flow.